LSGFO for this. Fik i bud, fik i kar, fik i putte nengasa ngokwayo. Ansa jol, ansa gul, abantwana bengasa ngokwabo. California, ndiyayikhola, vanje ngoko soloki ngemali. Please go line, push it tash, ngobikhona into ebonakalayo. Ngobikhona into ebonakalayo, ngobikhona into ebonakalayo. Bengubawo liphumile ilanga, bendihamba ndicanda amatafa. Abhatala nalawa amalanga, ngokimpumelelo isendleleni. Bendihamba ndibuye kuseni, ngokimali ndibala ngelanga. Fik i bud, fik i kar, fik i putte nengasa ngokwayo. Ansa jol, ansa gul, abantwana bengasa ngokwabo. California, ndiyayikhola, vanje ngoko soloki ngemali. Please go line, push it tash, ngobikhona into ebonakalayo. Ngobikhona into ebonakalayo, ngobikhona into ebonakalayo. Funa yonke into ebeningenayo, nanzonqoba analo novalo. Ndizolenza ixesha, ngoba kaloku ndiyasebenza. Ndanqonqoza bavula amacango, bakwapola ndagcwala nendawo. Andifumana ithuba andimoshi ngangena, tela ngiqhuma ndiphusha le way. Bayandifundela, flesh uliqhawe, wahlukile akafani nabanye. Melilale ndaziwa nangubani, thethe nyana ndikhephi mnasani. Wamamandla waphela ndincami, hayi andincami. Fik i bud, fik i kar, fik i putte nengasa ngokwayo. Ansa jol, ansa gul, abantwana bengasa ngokwabo. California, ndiyayikhola, vanje ngoko soloki ngemali. Please go line, push it tash, ngobikhona into ebonakalayo. Ngobikhona into ebonakalayo, ngobikhona into ebonakalayo. Bengubawo liphumile ilanga, bendihamba ndicanda amatafa. Abhatala nalawa amalanga, ngokimpumelelo isendleleni. Bendihamba ndibuye kuseni, ngokimali ndibala ngelanga.